jonde dow laawi ndiyam, jogala tundele, rafi wutagol fonseji, e rafi sariya. Ɗin woni sabuji bonandaaji ndiyam nder leydi Mali ana wara duuɓi kewɗi hannde faa hannde ɗum kabaru muɗum na sullini. Ɗum woni ko holliti jamare nde. E wi ɗum ko annde kuteji ɗi fuf yo ɗiɗo sabuji ɗi noon. Gabba makko ga oɗo kasara o no wembi sanne yimɓe la ngallure nde tawane dabareji hono wuwtagol fonseji ɗi martinawa kumpa nawara lebbi kewɗi hannde wonande mairie Bamako. E wi madame Keita Tabara Kamara gollowo nder mairie Dar Salaam jawabuji keɓaɗi ɗi na samti. E hakkilo amin kay wonko ɗum nafi caggal ko fonseji ɗi wuwta ko fay goto wullitaki ka ha nafi ɗum haɗa e ndeɗo darande. Yo hakkillo ngo walda fewi bamakonkoɓe hewɓe
ɗum
biltigi seeɗa eko golla ko ka ana hani ɗum waɗe sate fuf min kay dabare fuf mi yayni ɗum saabi kamɓe golloɓe mairie ɓe cutti nokkuji ɗi fuf min kay mine mila wiɗi ɓe jukkugo jamare nde e message so ƴeewi fonseji ɗi jam kambuji ɗi kani regade e muɗum fuf cukkama batte tundele jamare nde mine mila wiɗi ɓe batte rafi jukkugo ndenno ana hani fonseji ɗi cukkite yalan jammiji ɗi na keeɓa lawol tama ana hani ɓe doma fa ndungu nata so ɓe kuncana hoore ɗiɗo dabareji ɗi min kay mine mila wiɗi yala ɗiɗo dabareji na keeɓa lawol ana hani rafi jukkugo gotta yummo fuf ɗum wattana hakkilo sanne bandu saabi ɗum woni ko ñaki
n'existe pas, je ne vois pas ça.
Batte bonandaji ndiyam ley lewru me jaɓɓiɗi ndu ga bankuga laamu koɓe ndardi banque mondiale faaba golle fanda muɗum yo andude kala ko boni kala ko mursa e kala dabareji kanɗi huncinede hoore yalla hadde hono oɗo kasara keɗɗanna marlo dunke kabaru jogolla kala ko woni faratiji kasara to banque mondiale tun
la banque a envoyé une mission
nelaɓe banque o e kañe dunke ande laamu koɓeɓe dentidi huncinde hoore golleji kewɗi e ley hakki jonte ɗiɗi yo golleji kumani ɗi gueɗe jeego kabaru cuuɗi kabaru cenam kabaru transport jande cellal e kaya ɗum hawalu e ɓuytugol kala ko woni faratiji kasara min jiltigue nder communeŋaji nayyi e bonandaji ndiyam kammu ɓuuri foof wadde kasara nder ngallure Bamako nde yo communeŋaji ɗiɗo ɓerde nayo ɓerde joo ɓerde e jawgo ɓerde imuji kewɗi gaɗama e ko ɓuuri galleji temedere e capanɗe joyyi yalla mine andana hakkika bonandaji jamare nde ji e muɗum ndenno ɗum nafi min sanne min ɓeydori ko faamu e ko heewi batte ɗiɗo bonandaji ndiyam kammu hitande 2019 ndenna min kolliti laamu o dabareji kanɗi kuntinede hoore e wi marlo sabuji ɗi andama ndenno ana hani dabareji dumotoɗi kuncene hoore yalla bonandaji ndiyam ɗi na kaɗe en dulla wiide batte jonde ngallure Bamako nde yo faratiji mbawɗi warde sato fuf saabi hakkude kaaƴe kewɗe ngallure nde woni e muɗum ndenno ndiyam regoto e mayre no yafiri min taki ɗum tialaji goɗɗi hono mahugol galleji dow laawi ndiyam ɗi kayadu tialaji cenam saabi ko ɓuuri hewde yo tundele cukkata kala fonseji ɗi ndiyam kani ragada e muɗum e rafu wuftugol fonseji ɗi eko nande muɗum sato eɗi gaɗa jaati hello e dow laawi mobilaji e motoji ɗi ɗum e bandu en fuf latto sababu ngallure Bamako nde tawa e farati mawɗo noddango gomin gaɗi yo ɗiɗo tialaji ɗi fuf kuncene hoore no fewiri yalla dabare dumotonde na heeɓe ɗum santi dabareji wattu seeɗen caggal muɗum tiɗalao warta ɗo wonno kasin ndenno fanda ima daraja amen yo heɓande ɗiɗo tialaji ɗi dabare hakkika dabare ɗum dumotoɗo wakkati joni o almusaɗɗaji ɗiɗum fuf hawru e muɗum yo milliardji sappo e ɗiɗi e feccere ka honno mi holtini e ley balɗe sappo min gaɗan imma daraji yalla tongade ɗe fuf na ƴewte no fewiri e tongade mawde wotere hulite laamu o nden almusaɗɗaji hakkika jaati andete banque mondiale holti ɗum wiide yo laamu leydi Mali halni darnade kala ko woni hewtagol almusaɗɗaji e wattangol hakkillo kala dabareji kollitaɗi ɗo ene timata ndeɗo yewtere lollirde parlonde l'environnement yo en jiɗɗi jeɗɗire warore.